mbeera lwendi wunzika emirimu gyenkola yolabane sente enfuba nnyo zinoonye naye lwe ziba zimbuze sitenguka gabano bannappa bamala ebiseera bw'alaba ayiseemu n'alolonkana n'atuuka n'omwogerera ebimu ebikyamu nga bw'alina amakubo mwayise amabi batuuse n'okukifuula seba ekikwate tibuli mugagga amala kubba n'afuna temulokompoka
Saluni yo mwali bambi kwekwasa naye nga temuweereza be bamanyi
zago no lingirize bitako kwatako omuntu wakuyita ko mutima nyanti mungu wagezate tumuchikira nzenjagala lwendi komaonga banji mumwe mwesonyiye ebigambo bya kalebole ekyo kirimpa nenda soko bomuya wamara chola bansaba mbasibulenge kyazanga jendaze
Sarah, I'm a soul. I'm a soul.